abakulira ekitongole ekigatta bakalaani mu ggwanga ekya Association of Secretaries and Administrative Professionals in Uganda, ASAPU, baliko ebintu ebiweza obukadde bwa siringi 5 eza Uganda bye baatutte ne badduukirira abalwadde mu ddwaliro ly'abaana erya Kiowa International Children's Hospital erisangibwa mu disitulikiti y'e Mbale mu buvanjuba bwa Uganda. Eno waabaddeyo n'omulanga abakyala beekebeze nga tebannaba kufuna mbuto kijja kubataasa okuzaala abaana abataliiko obulemu. Abalwadde baweereddwa ebintu ebikozesebwa omwabadde ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo nga sukaali, buto, zipampa n'ebintu ebirala. President wa Association of Secretaries and Administrative Professionals in Uganda, ASAPU, Semaganda Julius, agamba kino bakikola buli mwaka nga bajaguza olunaku lw'ensi yonna olw'abakalaani, ng'olunaku luno lujaguzibwa buli nnaku z'omwezi 22 buli mwaka Apuli.
Kino tukikola buli mwaka mwezi guno ogwokuna nga tulina enteekateeka yaffe ey'okujja mu bantu bano abeetaaga obuyambi bwaffe ne tubawa ekyo tusobodde okubawa. Era nga ku mwaka guno tusazeewo tujje e Mbale wano nga tubawadde ebikozesebwa abalwadde naddala abaana n'abo bennyini ababalabirira gamba nga ebyokulya, ebikozesebwa okuyonja n'ebintu ebirala bingi tusobodde okubawa ab'eddwaliro lino. Twasazeewo tutandoleko ebigere okuva e Kampala tujje mu kitundu kino ekya Mbale. Ebintu ebigabiddwa wano bibabirirwamu obukadde obusukka mu 4.
Akulira eddwaliro ya Kiowa Children's Hospital Mbale, Dr. Kirunda Aneti asiimye ab'ekitongole kya ASAPU olw'obuduukirize bwe bawadde abalwadde.
Nga bwe celebratinga omwezi gwa administrative profession nga bakulembeddwa ASAPU bazze okugabanako akatono ke balina n'abaana baffe n'abalwadde baffe abali mu Kiowa Uganda. Beekisse ebyamaguzi bingi nnyo okugabirako bamaama, baleese sabbuuni, baleese emmere.
Eddwaliro ya Kiowa Children's Hospital Mbale lya bwannakyewa nga lijjanjaba abaana okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ezimu ku ndwadde kwe bajja ze bajjanjaba balongoosa abaana abalina amazzi mu mitwe, abaalwala enkizi n'okulongoosa endwadde ezitali zimu mu baana. Dr. Kirunda Aneti Akolo akulira eddwaliro lino kwe kuwa amagezi abakyala engeri gye bayinza okwerindamu ebizibu bwe bityo.
Ku conditions zemmenye waggulu nti hydrocephalus, amazzi mu mutwe oba ekizimba ku mugongo oba ekituli ku mugongo, engeri ebintu ebyo gye bijjamu bya bika bibiri, waliwo omwana byazaalibwa nabyo, cause eya ng'azaaliddwa n'omutwe omunene. One of the causes is waliwo ketuyita nti folic acid, ekyo kirungo kya makulu nnyo ekiyambako ng'omwana mu lubuto ng'omwana akula okuyambako obwongo, enkizi gy'oyinza okuyita spinal cord ng'ekula. So ekyo ekirungo ky'amaanyi nnyo. Kati tu encouraginga nti bamaama bwe banga bagenze okunywa eddagala bamekinga sure nti bafuna ku bukerenda obwo, obwo bukerenda bwa nkizo nnyo okuziyiza omwana okufuna obuzibu bw'omutwe oba obw'omugongo.